Oh Lord, whenever you die,
yeah. Junior Boss on the beat.
Oh Lord, wano kunsi yafuba nkole nyombeko wakavi sembeze mikwano jange jemanyi lwakube mikwano mwemuve mibi naye jemanyi abakole nnyo mukama tuwabubi ngabe bafuba tulabira muli tubayitako bagamba tuli babi singa simanyi nange byenkola Sigenda kweba kasigenda temya njagala nkole nsobola okufuna gano simanyi gange Mungu yabikola Sigenda kola Sigenda kweba kasigenda temya njagala nkole nsobola okufuna gano simanyi gange Mungu yabikola Oh na na Pano bagesha mito magezi mpewo Bagaluba we kuchisawo Baulira umiwo bakube mpewo Uliwo baita komu makubo Agamba bakula sente bakula da Eviti wababa bibe babitwara Ebyo kweso masome yo byali byada Eje mitima jinja bajajo butasima Mwatuleka yeno mugeto Nemutu sanga yate kutebo Muulira ubinga funye muhaso Sigenda kola, sigenda kweba kasigenda temya Njagala nkole nsobola okufuna Gano simanyi gange Mungu yabikola Sigenda kola, sigenda kweba kasigenda temya Njagala nkole nsobola okufuna Gano simanyi gange Mungu yabikola Sigenda kwebaka, sigenda temya Nyagala nkole nsobola okufuna Kano simanyi gange Mungu yabikola Ngenda kola